SBS Radio.
Dalka Australia inay codeeyaan doorashada federaalka waa ku qasab dadka 18 sano ka weyn oo ah muwaadiniin Australiana. Foomamka la isku diiwaangeliyo ayaa laga heli karaa website-ka guddiga doorashada, xafiiska boostooyinka iyo xafiisyada guddiga doorashada ee gobolka aad degan tahay. Guddiga doorashada oo loo soo gaabiyo magacooda AEC ayaa sheegay in waxa kaliya ee dadka looga baahan yahay ay tahay inay buuxiyaan foomkaas iyo in marka ay saxiixayaan uu markhaati ka noqdo qof kale oo diiwaan gashan. Evan Aiken Smith oo ka tirsan guddiga doorashada ee AEC ayaa sheegay in ciddii doonaysa inay fahanto nidaamka ay AEC-du diyaar ula tahay turjubaano iyo macluumaad ku aadan doorashada oo ku qoran luqado aan af English ahayn.
So we run a quite comprehensive advertising campaign during the federal election and we translate that advertising campaign.
Waxaanu sameynaa olole xayeysiin oo ballaaran inta lagu jiro ololaha doorashada. Waxaan ku turjunaa xayeysiinta ololaha 30 luqadood oo kala duwan. Waxaana isku daynaa inaanu warbaahinta kale ee luqadaha kale ku hadla wax ku xayeysiino. Tabcan, waxaanu u shaqeynaa dhammaan muwaadiniinta Australia oo dhan oo qaar badan uusan afka Ingiriisku u ahayn luqadooda koowaad. Marka waa inaanu akhbaarta iyo macluumaadka luqadooda ku gaarsiino. Hay'addan AEC ayaa aragtay ka qaybgalkii doorashada ee ugu badnaa intii dalkan uu qaatay federaalka 1900-kii iyadoo 96% muwaadiniinta xaqa u leh inay codeeyaan ay isdiiwaan geliyeen marka loo barbardhigo tiradii 2010-kii. Mr. Aiken Smith ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay inay dadku isdiiwaan geliyaan sida ugu dhaqsaha badan, isagoo intaa ku daray in wixii ka dambeeyey doorashadii u dambeysay ay dad badani ka guureen halkii ay deganaayeen ama 18 sano ay jirsadeen ama ay noqdeen muwaadiniin Australiana. Wuxuu sheegay inaysan dadku iska dhaadhicin inay diiwaangashan yihiin maadaama ay 18 sano gaareen ama ay muwaadiniin noqdeen.
Youth is always a little bit more under-enrolled or unenrolled than the rest of the population, and there's some natural reasons for that, you know, people moving house.
Dhalinyarada intooda badan isma diiwaangeliyaan marka loo eego shacabka intiisa kale. Waxaana jira sababo la fahmi karo oo ay ka mid yihiin inay gurigii waalidkood ka guureen, inay gobol kale jaamacada waxbarasho u doonteen, ama ay sanad fasaxa galeen kadib markay dugsiga sare dhammeeyeen. Mas-uuliyaduse dhalinyaradaas ayay saaran tahay. Annagu waanu xusuusinaa intii tabartayada, laakiin mas-uuliyadda ayaga ayaa iskale. Muwaadiniinta Australia ee ka shaqeeya Antarctica way isdiiwaangelin karaan oo way codeyn karaan, laakiin khasab kuma aha inay codeeyaan. Dadka derbi jiifka ee aan guryaha lahayn way codeyn karaan haddii ay sheegaan cinwaankii u dambeeyey ee ay deganaayeen ama meesha qofka dadka ugu dhow uu ku diiwaangashan yahay. Dadka xabsiyada ku jira ee ku xukuman in ka yar 3 sano oo xabsiya way isdiiwaangelin karaan wayna codeyn karaan doorashada federaalka. Haddiise xukunka xabsigu uu ka badan yahay 3 sano, xaq uma laha inay codeeyaan ilaa laga soo deynayo. Waxaa jira dariiqyo kale oo u furan dadka baahiyo gaarka ah qaba ama ku jira xaalado ay caawimaad u baahan yihiin. Dr. Peter Chen wuxuu siyaasadda ka dhigaa jaamacadda Sydney, wuxuu sheegay in isdiiwaangelinta iyo codayntu ay tahay wax sahlan.
They're legally required to enroll to vote, and if you don't maintain your enrollment and participate in elections at the federal level, there's a fine of $20.
Waxaa mar walba lagaa doonayaa inaad diiwaan gashan tahay oo aad codayso. Haddii aadan diiwaan gashanayn oo aadan ka qaybgelin doorashada federaalka, waxaa lagugu ganaaxi karaa $20. In qofku isdiiwaan geliyo ma aha wax dhib badan, waa mid aad u sahlan. Sida dalalka qaar uma dhibaato badna, waxaan taariikh u leenahay in guddiyada doorashada ee dalkan Australia ay hore uga sii shaqeeyaan siday u xaqiijin lahaayeen in dad badani ay ka qayb qaataan doorashada. Mr. Chen ayaa sheegay in marka loo barbardhigo dalalka kale ee adduunka in Australia ay leedahay taariikh gaar ah markay noqoto ka qayb qaadashada doorashooyinka.
The vast majority of countries around the world don't require people to enroll to vote or to come out to vote. And Australia really from the early part of the 20th century.
Inta badan dalalka adduunka kuma khasbaan in dadku isdiiwaan geliyaan ama ay codeeyaan. Australia se bilowgii qarnigii 20-aad ayay iyadoo qayb ka ah isbeddel la sameeyay xilligii federalism-ka la qaatay oo kor loogu qaadayay nidaamka dimuqraadiyadda. Waxaa jiray xilli qofkii aan guri lahayn uusan codayn jirin ama haweenku aysan lahayn cod. Arrimahaas ayaa ka mid ahaa in codka qasabka laga dhigo si loo ballaariyo nidaamka dimuqraadiyadda. Isdiiwaangelinta doorashadan federaalka ahi waxay ku egtahay 8-da fiidnimo bisha 18-ka April. Waa inaad ku diiwaangashan tahay adreeska aad degan tahay si aad ugu codayn karto musharaxa kursiga xaafadaada ee doorashada federaalka. Dadka aan sariirta ka kici karin oo aan boostada ka soo qaadan karin foomka ama aan haysan kombiyuutar waxay wici karaan guddiga doorashada oo ay ka dalban karaan in foomka gurigooda loogu soo diro. Guddiga doorashada websitekoodu waa www.aec.gov.au ama waxaad ka wici kartaa nambarka ah 13236. Waxay kaloo dadku dalban karaan turjubaan haddii afka Ingiriiska aysan si fiican u garanayn.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.